muko noogasho ha ka wajigaas ku dhig
saaxiibey adii baan soo yartay hadan ha ka hiba jawaab leh ii boobsi
baan wajigaas ku dhig jawaabta aniga siiyay
haye haye zamzam aan diyaar ahaa walakin lamana may
maya walmeen dhaman ha babaane
haye ba abaay madan jeefi en wal hunduraay ala si aan hunduraana en qalbigay en walbadanga isweydiyay en zamzam ma ka eradonta en jawaabta leen hayta isiba nanki Suleyman hayn jawaabo oo sugahay
asma eedida ma hasanta sada fayla talada laada dhinigeeda hangmarsiiday in la talay ertina eedida kinka ma hadnagay hadii ana dhiniga Suleyman aan fiiri lahay la talankeednaada oogsigaasi hadii ana kinku jawaaba qofka Suleyman qof eedida faylo iskool asa dhikadaane iskoolku gudaanis aragaas intii soo qofay leeyaa in mar walba uu wanaag leeyso ka talayo oo ogsanta markeena mas'andatiin in la taladeen way baa ilaa kaatay intii Suleyman qofay leeyay jacel lan qaado koron usay hobus hakeen ban dhikadeen saaxiibay way baa ka ir lahay qofkaasay tiin dheereeytay qofka binaadinkeen hob jacel us hakeen ban dhikada intii ada markaasay tii in eed wanaag dhinkii sheedan kala dadaalo fayle saaxiibay markan way baa ka ir lahay jacelka jacelkii hormar leh ilaahay kin kuweela qofkan Suleyman aan eed han dhawaay
fahmi hadalka in jawaabta kaliya ana Suleyman si aan way buuha in ku aqbali jacelka hadana taleefan aan dare way bana ku codsaday intii aan kulan haysay la qaada oo aan sheega jawaabta aanan hayo
taleefan kii dhahay asmiya weerdi asman jawaabo ku sugaay talo jawaabta saytid ma naga doonta kule taleefanka ku weydiye
halo Suleyman waranba
kayla afmaato koromba
qeyr le niyo kulun ka fadaa inta ka kulumaan
kulun maaga saajil inta kulun geeka helu walbana diyaara keen haa fursada ma tahay raasiga ee shaq
en way bajeelada lahay oo kulamada sa
okay oo kulamada sa anin diyaara ha idaa nisi hortay ka kulumaan
haye Suleyman
hatta asmal hadali oo kulam sa balamay jawaab kule ku sugay dhan walbana gad sidii niida jeelila ay kule ku wala hatta baa amsi jeesade saayskay po leddaaye ahmin wal min shaqo dan wal in shaqo mle lama saab leder yaab asmi taleefan indiraas banaan kale baa bis aran saay pak dhamaad ilaay faran in ku wala ka ahmed hatta nan baa
sideeran ku weeti hayo ujigaaga akra ibu aneere
waa ahmed halada koranba
Suleyman aha lankii jacaylku waalay maalmoon dhanba iska jahwareersanay Suleyman waranba halka
fayla walaal ahmed saaybo oo ka keen hisin oo ka saaxib kala daay galay
dibmalla saaxib aan hadlay niidki hay xoga qolka fadhiga fadhiyay balaada isku fiirsaday muzalzalku ii walaago isku fiirsaday bal nuudba wada hadalana sheekaystana qolka gudaharan galanayaan
okay saaxib babaane
haye warka isiba muzalzala fiirsay aragayta cabitaankana shubay dhanba afmaadka may ka daari laakiin saaxib aan kan sheegi jacayl sanad kan jara minus dio saaxibo aniga awl saaxibahayni fari faraanti hayni inis dhawaan laakiin hadda may aragayeen anti shiriida nagati oo liba garabna ada in ku kubaahnaayna marka saaxibo jacayl way inis qaaday laakiin kan jacayl ma adkii dhii 24 ka saaxib ofto qalbiga wada siido naftirka kiikay saaxibka aha in fiiri wal
saaxibka xayt mar walba ma ku maramo danta fadanti mar walba garabka surnaada in garabka surnaada laakiin jacaylo laakiin adi bogta jacayl aragay leero aray markaas haytii 4 xaraf oo koob ma delivery life ahaan english aan delivery si saantis delivery on adunk dhamb
walba ka qoray 4 xaraf macna ka jahwareer sandamiya
4 xaraf jahwareerada sheegayta saybo hita he idda tirooga nambana dhuru la city ka walba ana malayna isku dareero walba in internet diiraa herkay
aadi ma dadki idda booda dhuru malayayta jaceelka markaas jaceelu saaxiibkiin garayeen bal aragno jaceelka meel ka dambay doon taleefanka dhayay saaxiib ma hadlay in kooyta tan taleefanka hor ku dhahay sawal jar adu waa ko qoftiya ang malaya kulay
qoftaas ak waal tahay noo galay noo taasi tii asme laakin idalo wiray mesay reja bal hadlay suba
tus taleefanka banta wa
taleefanka tus taleefanka waa bidduba keren miya minay tuma saaxiibkay miidiya
okay saaxiib kulay waqti badan wada qaadano sheekaysano bajeelay xitaa PlayStation ee dhelo faday oo kuma daama horay in iska keen dambeytintii PlayStation ee dhelna hadana xafad ma daama la ku weeray inuu hamin fayl qeyra kan rajay kulay hay weer xafad ma daama seeton
okay ay saa insha Allah ku weeray lanki ahmed hay sir baad ay ku saarfada taleefanka hadafna ay ka dhifan aniga bayaab laakiin may ku galayso dariishada ku beelankaasi tii maskaxa saaray isku qotabaye hadana asmina barsha arga ay asma bay wirtay baahay ku leey ilitir ku sii bayba ma hadam gala taleefanka fada miyara irbaabka ku mooday ku leey yaba markaas ay tii banaanka suruna saadan
waaw suleyman waramba
fayla sharafiye afaadka kunba
qeyr leey
waqti badan inta surnaayday akida yaan male
ma dab male ku leey adalay ka sugaaye
caafimaadka in kuramba isbedela ku muuqda hadalada sidoo raanti ma jijil casinyin kulayf ana farxad leh in wadaan malayay jawaabnu ku sugaay ba
suleyman jawaab talentan koy runtii maalintii aan ku tabay jawaab uu sugan keeray ilaa hadda jawaab tilay masqantay ku wareegdaasi in masqaxdayna dhor jeer aan waliyaab badan ahay in ban dhigti in haddana heer way ba aan deereen tun durmad ba aan waay saasatna jawaab adag qani aad sokin wad
abay ku sugaay intii jawaab fayl aan qalbakii ka waltaran leh intii aad ahayn ban dhigti tunii diidan ku munti mar walba aad markaas sii daraadi hundur malaan adan nagat hadan ku sugay kulli jawaabtaada fakkay ka kuba oo qalbiga wartan leey diyaar akeen la
runtii idan ku shoodahay in sidan anka sheega lahay in saaxibtay zamzamna way bay ku la taliday intii aan leedasi saas atan hadalkii afkay ku baha waaysan wal istaamb perfect korkay la saari hang aha waan in sheega suleyman
ha asmay kini shibhayti walaad ka daarin mush jawaabtiin ku sugay
suleyman in jawaabtaan keen haye way beeta in ku aqbali jeelkeeda hayn bandhigti nan du ku aqbalon adib aanag
halo tabax sanatiyo isintiyo karamada karamada adayaad ka qaadee